juu washa kukubali moyo. Nakuita nakuita nisikie mami, makopa makopa ya najita, jina la ponani Terendi moko demi ni potajo jikutinge moko kutaina sute kwe kocha kocha natarina muswe afungaga moko dakika buku kama kupenda nimezamili ya kwako naishimu mpenzi kutoka kwako nikuwa wendo ni mama kani wendo wangu robo wangu robo oya 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 na vima na jona mwamba kwenye mboni siruhusu mchongo mayo. Yani kama noma na yue noma yo, waongeshe kipenzi changu changa mamu. Waite yo, waite ite, waite yo, waite ite, waite ite, waite ite, waite yo, waite ite yo. Nakuita nakuita nisikie mami, makopa makopa ya najita, jina la konani Terendi moko demi ni potajo jikutinge moko taina sute we kocha kocha atarina muswe afungaga moko kama kupenda nimezamilia kwako naishi mpenzi kutoka kwako.